lola naannawa oldota booranaatti baatii tokko dura liyyuu poolisii somaaliyeetiin geggeessameen kanneen gara godina gujii bahaa aanaa liibanitti baqatan ammaan akkamii keessa jiru? Soraan warra lafaatiif mootummaa naannoo oromiyaa dubbise kan qopheesse qaba kunooti.
Lama barattu waliin soraa lafeeti. Warra kana kalee godina gujii bahaa aanaa liiban gandi simmintooti dubbifte. Warri kunin haa guyyaa afurii teessuma isaanii yoon argannee jedha. Gandi simmintoo keessaa kan ijoolleen booti.
Rakkoon nu eegin rakkoon daddarboo liqantaaf deemu. Nu mana nu omaallee qabnu leeti buqqaanee lafa baqanne. Naamu dhufe nu laaluullee qabnu waan dibidiiti na. Ijoolleen daabganni tokko daabganni lama sadii xiqqoon harma cuftanu.
Warri kunin gaafa waraan liyyuu poolisii kan baqannee harma dhumnee jedha. Akka warri jedhutti waraana akka nan baqachiin kunin ganni sadii asitti yoo kanumti dadeebi. Warra ammaan tana ganni simmin ta'uu jiru kunin abbaa warra dhibbi sadii nyaata dhugaatii hin qabnu dhiphuu guddoo kee jirraa jedha. Warra gobbatee akka taa'u millilaan argaa dubbisa. Nama ammaa kana dubbisuu jiru kunin abdokkoo sunnichaati. Abdokkoon bulchaa. Gandi simmintoo aanaa liiban jal jira. Nama harma qubateetiin harmi jiru kun warreessa dhuuf warreessa baqate.
Suuraan kun utuma nuukatti arguutti jirna elille guddaa elille xiqqaa handaara fidanii naannoo qulqulloo aadee fakkana kan irraa baqannadhu. Waraalli poolisiitti guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii akka inni wadee namillee guddoo miidhamee rakkoo dhufee ture.
Yoomi waraanni kun?
Waraanni kun waggaa sadii osoo jiran.
Yoom harma qubattan?
Yoom magas qubanne amma jitooku.
Jitoo meeshaa inni nama maankee jira nama gamna meerum jiru kunam.
Fulaan jirtan amma dhibsa jeerku siinne uummati kunam uummata kana kana uummata maatii qabatee hadammaa qubatee as jiru haa naannoo firra buqqa'ee beelaa fi dheebuun isaa kana jiru.
Mana dhibbi sadii jechuun maatii akkamii kee jira?
Maatii tokko iyyuu torbaa saddeetiin na tokkee jiraata amma dhibbi sadii kee jiraachuu dhabe yoo shimaamani yoo kuma lamaa takka illee akkuma akka hin taate lakkee waan akka qabne jechuu malee.
Maankee jirtan gargaarsoo ergattu mi'a akkam jirtan?
Gargaarsoo hin argannu amma rakkoon dheebuu isaa kan gulee sadii bishaan hin dhufu. Lafti bishaan hin qabdu lafa moggaa sababu lafaa jiru jennee uummata kibbaamnee qubannee aanaa diganiin bishaan yoo kiyyannu bishaan kaangisa hin qaxxaabanii bishaan guyyaa hin qaxxaabanii wal ganaa gama boottii kan maatii bishaan tokko hin dhufu nama ilmeen nama daddabuu jirtan dheebuun.
Nyaata dhugaatii na.
Gam nyaata dhugaatii bira gama namni kun dhaabatee waa kan hin jennee miira kiyyaan deemee aanaa diganiif gudiin gudii waajjiin sudaa balaa fiifi waajjiin guddisu godina. Hadamma cufayyu birdee anamma kalamii kan jibbaadde bira gala.
Dhattee jennaan maan siin jedhan?
Dhattee jennaan wal gaafannaa jedhan malee deebiin tokko illee hin jirtu hadammaa tuma sun kulaammoo hin argan kulaammoo lifuun sharubbuuf hin argan.
Yoo lafee dadeemte laalta hawwaniif ijoollee wal tilaal. Bokkaa jira aduu jira namni akkam kee jiram jireenya nama akkam jira gam kanaan.
Namni hadamma amma machee sababa baatee kun hin jira kan fudhanii jira aduu bokkaan eeguun saaxilamee seentee hin arganne seentee hin arganne mintaafirkiis hin arganne waa goyii walitti qabatee hubeef. Hubeessu keessa walitti qabatan galchiisu maqii isaa dammaa tara kan. Bakki jireenya isaatti buqqa'ee aduulleen bukkaanlee yoo dhufe bukkaan amma turee roobuuf rooba gayyaa fi jireenya margachuu hin jirru amma yoo roobuuf dhufe illee roobsuun isaatti lama taa'amuutti halkan akkasumattuu walitti qabatee walumaa waan keeku tokko illee qabu waan ittiin fidamu aduu bukkee roobee seen deelleen qabu.
Ji tokko charma qubatan kan keessatti gam mootummaatti namni dhufe san gargaaru kan jira.
Hadammaatti waan tokko jiru hin qabnu namni akka duraanii midhaanleen jira qabanii bakka buqqa'ee illee irraa waan xiqqoo walitti qabatee duraan qabuudhaan fitate amma akka inni ta'u inni mararsa bullee namni akka walitti jirtanii wal qulaansaa namni dhaan tokko qabu jimmaa jiraan nama haani kennaa jireessaa achuu jiru bala dhawanii tokko tuuqa kan argate jiraachuun jiru jirtan maal ta'e.
Maalii kan qabdu amma nama maankee jirtan horii oolu durii dachaa sammuu amma malee keessa maan.
Waan waan turii irratti dachaan oolu kan duraanii jira baqannee oolu guddaa turii illee keessa hin jirru laftallee gadi isa dandeenyu gara keessa rukkumnee bakka akka lafa haaraa gubannee gubbaa jirra amma koottan ulaalaa illee akka hin guyyaa jireenya godina gadaanaa adii gaafi biyya dubartu hiyyee uummati kun rakkoon akkana bahu jira lafallee dhabuu jira lafirra kaasu dadhabe koottan ulaalaa bishaan rakkoo jirtu ne koottan isteessan inni argaa jiru harree dadhabuu jira damma uummati sababa lafaa cimachuu walitti qabnee birtiinna lafallee irra yaa'uu dadhabne. Amma uummatni sababa sun akkam gubachuu jira humni dhiin qabu midhaan baasan namaan baane gargaarii baqatanii rakkoo saaxilamee miidhaan guguddoo argamuu jirti ammaan kan.
Namni horii qaba horii qeencafaa.
Namni horii kan qabullee tokko lama irraa keessi jira namni baay'ee namoota horii qabne kakara duraanuu eessatee isaa bubbulee midhaanleen baasan rabaganii amma rakkoo guddoo gubbaa jira namni kunin akka akka hojjetatti nama midhaan qoodadhaa wal buusaa wal danda'aa akka qabdanii horii kennaa wal tulaansaa hin nama akkasii wal tulaansuu jira.
Kan nama dubbisuu kun jiru kun dhengee mallichaati ijaarsa gannee jaatamaati abdiin gaguddoo sagalaa tiifadhaa. Mee jireenya akkamii sanitti jira gandi simmintoo ammaan ta'an jirtan kanatti baqattanii dhuftanii laftee san keessa baqattanii dhuftanii oraanaa isaan baqachiise jireenya akkamii sanatti jira ammaan ta'an.
Lafti diri nu jibba kuban kasa jibba tifan kanu kusan kanuman da jara ne jibba lafa kace ware kace arburu dan kaulin ne dan ta arabe je dan da ko kul je dan sabir ne dan laftani gani hade ba sai warani da yi polisi dan na aga sabiri ture a kiba kanne garabiya da yi ne garabiya kan kai fa amma lafte in barbadu ul bejine uri na fa ni rafu da te kanu je barani rafu te amu ma bi da la sati la ne da bu sati la ne amma kasmati ur jarar da sai ur lafte in ka bandare la feti sa amma kuma nani sheinha garri ji rulle ne da gaye wan kana furmata hakka dunya ki ur ge sikani rako to ni rafu da mu ne nan nani gara haidin buri ka ta ta amma wani rafu da ni wani sinne ta ga malubuni igani na lakul buji rutti kullu khayrin kan sai jira mu ma rako da buji rako ta
abdan ga gudu su galate fada nan tanu da bram
ayye
ayyala abdan ga galate fada nan mamman tanan dubisu jiru hunan mu kato malle ci jirma ta yo mar mabbakat yo mon khan dufte bultina kam santi jir
ba kana rage ne ya bin wade madudu ri jiru ab jirma takka ter bulu ko lelle o kullu waliki duri je di ke na takki de ni ori le tamne dabura bukane ola le nu da kabde adonya bani rannu guma yu damne sababola ratuni wa wa kati ammo kudadi de mudonya na absuni amla bidi dale za to bidira
yollen si yelata kam si jirte lisani nargannu midani nargannu je tamifa ken khamsa fa ken na yollen si yelata kam si jirte
no guma gabanne wa nanani dubban ori yu kam nu gara de bu de ankene ken jajjaban rako de nu gara de bu tarkanu qaw
yollen gen na gani gabdati
yollen gen na lama dagan tokko dagan sadi amalle iddo jal bullulle wa manturi amni ragodane bukane armi ru faro waro le kamno ukhe sun to koli kavane gadi tok jal tin no ma te de ma le kam tin wada kadole tin na yuadi gadi sam ma tin ma te tin ma samale antenne arkanu ko rakko no ge di rakko de jal du li kem ta e tin ne ukhe su wali ta kavane ge tin na inda ge ta mi diam
inda ga yo ar jolle gami ta tin
jolle na taab ganne tokko taab ganne la masadi iko narma chuktanu
ga du jala be chane ga du
ga du ko eta wali kamne ja lori male waro male tam no manan o male kam le di bukane la baba kanna
fakum nam mi sanedu fe sankar kare
nam du ken ulalu len tam no andi di nam
fulan nami tiba kana kan tiba bo ana kai san kai san ganda kai san kai sa isa
bujir
isa
gollori jirti ayi anani jira izar ngar mutin jirti kate gore jirti fulan giri ngar mutin jirti derisi jira tafai ki ngar mutin jirti kan ne tsi ga ni buka kan ko de ke sila pura ka sa ku bar ba du amu sunan gan in de ka ga ta jiru an jira le kar na ulun ko sila mo ka ke na al jirti jir
Bukan gandakan, abah rokok unik cah. Yurai pun bel beli file. Adal lah ulam bisan ener gan ne, nami khale eh buna oleh. Adal lah kumkan jiraja.
Bisan untuk nama le, untuk nama le, jangan jangan nama pura kan. Ujani garshati ukurani jira, garpiya dia muzi.
Bisan nama gamam nami warana kena kumbak acis.
Nami warana kena kumbak acis. Karena sunnito arda ukuradan jira, nami garshati ukurama. Ayane yang dihulle, nami gara si bahuri jira. Ijar yang dihulle, yang dikurati desa. Yurid dia dihulle ni, mangar bidda. Ahuru shantaa kafinga katar buru ni kulli adde shaba katena tolid deje amma le adde shirani nanno funnan giriti kulli on batake wori deje amma le dal qurati re sagadi deje dere shani nan hok bata kulli ngannama sidda gadde da karinga asinat ba kaguga nanu urgulli rakan gudani rakaka wori deje atiya boti wora kunami wori deje shani garnama kum shani sidda gardin da gadde da karinga amma
tiwaranji to kojila mandurati
kito to kojila mandurati nanno alo yana ta fama ka gala ta natti warani gudani je fame nan no shini warerani asida bri jido kunjira kanama afani fulana ga su kana fanka tar burulle tinde warani hun nan hun nam gidan ta kata wori je damma fa ta kiji
laftiyam ni san ke sabatan sunni la fam woran walir rada ba jadan ni rade bi sanni sun tamoromiya mota ribi
la foromiya la harti la fari tuko sanne wadda er tu ri tenne or hola mi sikke dira ala madu bi sanam woran be ila fa wa kawal gar al lahu no ifre ga dira dira ni male wonu ke gaddi sai ni idan madu wa kafra ne ta angirtu amma le de fannan jittu ju bolshi ta ta dira ke san amma le de bi te ramni gadi bi te ani amma le ka ter buru ifru amma le ila wala garra wadu ya dine namu ko furega akam shiji bula karma tamma do furegu ji
je tu waran mane li police ha duri khan
ye waran ha tamma kana mal di faran lewadi fadi amal ko gudra bu sana ma tan je kan matari to kiski ibu sakara da nan bula
ammu ma amma to
ammu ma amma ammu ma amma hatta karelle masara gugur da di kan ko gudra ko kaga utra ka ma ila gadda warna mu mishu mu kedda ba fidalla kata furegu ji
mali am duro amma to ni kawe walta ba tin je to
ye ni khalas je ni gadda wala andi ni je kan
tani na kawal tabaka san kuni ni en
lafiya magar ka sai tsiro la borna ga lalmi ko kulle ke shi nanu ha turba mor fadde fi ha borni wani fafate ko matan
warri kun warri li police je tun yo hadu en
yaro du nanu te sana nu borna fi alat wa magala ma sabu ba ti jalka de ha khara dono de mu de ka ci dusan lafiya la ballo la ballo tan gu te ka bate akka kunya wal tabata kan ku sun wada nu borna hamal na ke bin duru fada mu amma ne yo na sabu ba ti
ganna gam ko wannu kun
hada cin gam hadu tsiro gidan mata kullumbono ko fada lada ci da filo lumbora ti to do lo fitu acci da fati ne ni ba ta jiga da fadu ga fitu wa
abdo abdo ko tun nicha bu ta gan sin to tan je to jira abdo ko do sigala sai fada pa war je da fana mo biro le romia qaisa o bo garra mo lika itana commissioner commissioner soda bala romia rubise bil bil to ar gudo nam diba agrika to kolo del fand bo garra mo gudo sigala sai fada ar da war godena guji ba ha ana liban ganda siminto ke jir dubbise warri kun ne warri jito ko jila mandurati warani liyu police ganda heddu ke sabakati se wiya furname bisane narganne awani jolle njala boto dubbise jar se ganja tama dubbise mulsa ganda dubbise warri ko tafanum to kudubat rakko hamtu ke jirra jalan man kun qabda wa fanga babo
tamatti wangul kullu sabbe rakko nadda jirate halam jeson danda amadaru amma jeetti namonni gargar ho jalat amma tamani gargara mu kawan kan dukani kan mo iron dumara ko dadda tin ankan na ta sa ta lamon marsani afrafan amma de ma jira ani di gani su daga lati je ce ko to gari na lehun da ke so gara mi dona da mata ka fadu ti kan ta ji aji an gile dan amon ni karanna da na daban de ma si kana ko hayi mi ci gargar si o he ganno hin mona norra nagenderat ye sine ke ni jira shan ni ga kawun dan do kana radar be mo rakko na da jira te ga fanne da ne ga kawun dan de
war hu ne ni agji tokko asiyu wan to ko yu nar ganne jana digi tokko asiyu ku warran kab dammo yo kana mo godin ra o de fanno nar ga tammo ana ra o de ni sanin ba nimo ji tokka kamit di ron te sane ku bin kaba tin war tan jire na ma hanke jo hanke
anan godin ne inna kana adwaase yero rakko na kasi jiru da hin ge chi sa kana ga isani mali fakka turso na de sanna ar ganna ra sunde na nga fanna kulkulle sanne dubu marakko satlama ne dana nda ne ga ka wora anga amma ti garu rakko adda kamma sina ka se kana rakko ni ge ni wa ni ge sanu jiru
anu mli bani sun kesa wal matti o yu de sanna morane li yu police ba kati se tan ci jiru kum sanne fu bu sabbo bil bil to ga ru gudo nan diba wan bi sun ke jirtu tan daga chane e sanna sanna dan bula sura ra hede